21.
Yeah, my dear Mr. Singosit. Hey.
Na Mr. Cutie.
Exclusive from ZambiTunes.com.
Back again with another collab.
DJ Madrick on the deck.
Real life.
Dina Sherlock.
Ka life kama pressure, honey. No, no, no. He never ma pressure, honey. Ninga kwani se awe. No, no, no. You never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. No, no, no. You never my pressure, mami. Sininga kwani se. Nifungara wapwanji, mami. Bokumbuila vavene. Pamene tina kwatilana, baby. Na kumera tenze libe na mavuto. Manjelelo wachinja buwanji. Make jenti za kankala buwanji. Unani uza for better for wesi. Manje uni uza for better forever. When I know we were meant to be. That our love will last forever. Kato kiriza na mami. Nusebenze la chepa mozi. Tingangale chepu ino mami. Munga waja wali panepa. Osata mangila ka life baby. Zafiga chikenze kwa Lamborghini. Ka life kama pressure, honey. No, no, no. You never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. No, no, no. You never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. No, no, no. You never my pressure, honey.
Hey.
Inga kwana
na kana pulesha ya mufu kwat kwat. Pulesha yobe ya pana mankati. Chila weekend ukabila vipat. Wali mwana noko tuika latine kushant. Mwana toto nkanya. Na ukula chika shana jauli ya kanya. Umuye nshiku ala ukampanya. Nero naritalari rango muropa wampanya. Walitemwe vya kukumbwa walipesha. Ukumbwe rafi kumone mbwa. If you chitala tefo chale mbwa. Tafya wa muna muchubu kuchide cha pombwa.
Ka life kama pressure, honey. No, no, no. You never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. No, no, no. You never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. No, no, no. Never my pressure, mami.
Si mweko mimi sakiundi.
Each time wiko tefya kufwara. Each time wiko tenda lama. Love yoti manda awe. Sininga kwani se awe. Sininga kwani se. Unipasa my pressure. Pane baba katia nkuku iwe ni nyama. Umafuna my high waist. My crop top. Vitengo kanawe. Autachi kuishi na mimi. Mimi na kupenda sana. Ibukisha kunuma. Man me feel tongue fwene. What delay I'll be with you. Angawa iwa chinja. Ka life kama pressure, honey. No, no, no. You never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. Never my pressure, honey. Sininga kwani se awe. No, no, no. You never my pressure, mami. Sininga kwani se honey, baby.
Exclusive from ZambiTunes.com.
Awe, honey, baby. Sininga kwani se awe.